Mapicha yako na vovala vako viliko. Mafilingi yako kumutima kwanga yaliko. Nanga wae, nanga wae. Wewa tambira kutali wafuna kusie. Nikusie, yeah.
Zlouder.com.
Story bali nayo, silina mango. Osa mbele la vantu bali na bando. Waka huka ni bwela kuno you see. They don't even care about you and me, oh no, no. Oh no, wafuna nkusie. Nikusie, ne. Na na na.
It's a brotherhood thing. Coffee makes one of them.
Oh na 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 na. Oh na 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 na. My name is Roberto. My picture yako na vovala vako viliko. My feeling yako kumutima kwanga yaliko. Nanga wae, nanga wae. We watambira kutali wafuna kusie. Nikusi, yeah, yeah. Story bali nayo, sili na mango. Osa mvele la vantu bali na bando. Waka huka ni bwela kuno you see. They don't even care about you and me, oh no, no. Oh no, wafuna nkusi, yeah. Nikusi, yeah, ne. Oh na, na, oh na, na, na.
Siba za kwanisa.
Oh na, na. Nyonga ndaba tidi tonze.
Siwaza
kwanisa. Mama funa kutiono.
Siwaza kwanisa.
Siwaza
kwanisa.
Elo niziba. Waza yesa kutipo izona.
Siwaza kwanisa.
Oh yeah. Wanga pushing a story. Wanga pushing
a.
Tinatenga na ba masovela chape. Ationa ni
Mvibuwa.
Kaone ni
Kamusokoneza.
Siba ziba ndiwe makanika.
Oh oh oh,
oh, oh, oh, oh. Bati chinga happiness.
Oh oh oh,
oh baby. Balindila hati breaki.
Oh oh oh,
oh no. Na babafu na nkusi.
Zlouder.com.